subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax isniin ah 7-20 bisha Diseembar sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, xafamyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo sheegay in uu shaqada ka joojiyey ra'iisul wasaare Rable, iyo Maraykanka oo ku baaqay in si degdeg ah loo dhammaystiro doorashooyinka Soomaaliya. Waxaad kale oo aad maqli doontaan muslimiinta gobolka Quebec ee dalka Canada oo Soomaalida ay qayb ka yihiin oo soo dhoweeyey dadaallo ay wadaan siyaasiyiinta qaar ee dalkaas oo ay uga soo horjeedaan sharciga mamnuucaya astaamaha diimaha ee uu xijaabku ku jiro. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu ku eedeeyey in uu soo galay raad musuqmaasuq iyo ku takrifalid dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa lagu yidhi maadaama ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu soo galay raad musuqmaasuq iyo ku takrifal hanti dan guud, una haatan socdo baaritaan looga gungaarayo tuhunkaas, waxaa laga joojiyey shaqada iyo awoodaha uu leeyahay wasiirka koowaad tan iyo inta baaristaasi laga soo gunaanadayo. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in xubnaha kale ee xukuumadda Roble ka tirsan ay shaqada sii wadan karaan. ma jirto wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay ra'iisul wasaaraha oo ku aadan arrintan. ma ahan markii ugu horreysay oo uu madaxweyne Farmaajo soo saaro go'aan ka dhan ah ra'iisul wasaare Roble. bishii Sebtembar ee sanadkan, Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu hakiyey awooddii ra'iisul wasaare Roble. warkaanu faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. laba biyoxireen oo waaweyn oo ku yaalla waqooyi bari ee dalka Brazil ayaa karkaarada jabsaday kadib toddobaadyo ay roobab culusi ka da'ayeen, kuwaas oo sababay in biyaha webiyadu ay fatahaad xoog leh sameeyaan. saraakiisha ayaa sheegay in biyoxireenka iguwa ee webiga Ferruga ee mara magaalada Vitoria da Conquista ee koonfurta gobolka Bahia uu jabsaday habeenkii Sabtida. fatahaadda ayaa ku khasabtay dadka deegaanka Itambe in ay barakacaan. biyoxireenka kale ayaa furmay axaddii shalay kadib markii webiga Jusaybe uu keenay biyo ka tan badan qaadkiisa. ma jirto khasaare nafeed oo ilaa iyo hadda laga soo sheegay fatahaadaha culus ee ku dhiftay dalka Brazil. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu ku eedeeyey inuu soo galay raad masuqmaasuq iyo ku takrifalid dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa lagu yidhi maadaama ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu soo galay raad masuqmaasuq iyo ku takrifalid hanti dan guud, una haatan socdo baaritaan looga gungaarayo tuhankaasi, waxaa laga joojiyey shaqada iyo awoodaha uu leeyahay wasiirka koowaad tan iyo inta baaristaasi laga soo gunaanuday. Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in xubnaha kale ee xukuumadda Roble ka tirsan ay shaqada sii wadan karaan. Go-aankan Farmaajo ayaa soo baxay kadib markii isaga iyo Roble ay mar kale isku khilaafeen hannaanka doorashada Soomaaliya. Farmaajo iyo Roble ayaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay isweydaartay qoraallo kulkulan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ra-iisul wasaare Roble ku eedeeyey in uu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee dhinaca doorashada, balse ra-iisul wasaare Roble ayaa isna qoraal jawaab ah ku sheegay in musharax gaar ah aanan laga yeeli doonin in doorashada uu ku takrifalo. Khilaafkan labada hogaamiye ayaa la sheegay inuu carqalad gelin karo geeddi-socodka doorashada dadban ee awalba ahayd mid gaabis ah. Dowladda Maraykanka iyo dowladaha kale ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey muranka cusub ee labada hogaamiye. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa qoraal ay sabtidii shalay soo saartay ku sheegtay inay muhiim tahay in madaxda dowladda iyo maamul goboleedyadu ay si degdeg ah u dhammaystiraan doorashooyinka, sidoo kalena walaacyada jira ay hab furan oo la aqbali karo ay ku wax uga qabtaan. Maraykanka iyo dowladda Britain ayaa labaduba waxa ay taageereen shalay shir wada tashi ah oo uu iclaamiyey ra-iisul wasaare Roble oo la sheegay in lagaga arrinsanayo dedejinta hannaanka doorashada Soomaaliya toddobaadkan. Ma ahan markii ugu horreysay oo uu madaxweyne Farmaajo soo saaro go-aan ka dhan ah ra-iisul wasaare Roble. 16 Sebtembar ayay ahayd markii uu sidan oo kale u sheegay madaxweynuhu inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble. dhegeystayaal, wixii kusoo kordha warkaas idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan haatanse UK. Saddexda mandiiqadood ee kala ah Scotland, waqooyiga Ireland iyo waqooyiga London ayaa waxaa ka bilaabmay xayiraado cusub oo hore loo shaaciyey. Saddexda gobolba waxaa dib loo soo celiyey xayiraadihii dalxiiska iyo goobaha nashaadka. Shuruucdii kala fogaanshaha iyo weliba xadidaada dadka goob isugu imaanaya ayaa la yiri. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa la filayay in xayiraadahaasi la soo celinayo, xataa waxaa laga cabsi qabaa in bandoo buuxda la saaro meelo badan oo ka mid a Britain. COVID-19 weli wuu dhex wareegayaa caalamka, gaar ahaana Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ma uu sheegin in isbeddel lagu sameynayo mandaqada England, laakiin tirada oo sii badata wax weyn ayay bedeli kartaa haddii ay muhiim noqoto. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, tirada dadka xanuunka laga helay ayaa gaaray 122,168 qof. Xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa daraasada ay soo saareen, iyagoo tixraacaya toddobadii caanamaal ee u dambeeyey ku sheegay in 1.74 million oo qof ama 35% qofba mid ka mid ahay uu toddobaadkii aynu soo dhaafnay qaaday xanuunka COVID-19. Saddexdan mandaqadood ee xayiraadaha cusub soo saaray ayaa shuruuc kala duwan u yeelay, laakiin waxa ay ka siman yihiin inta ay leeg tahay tirada dadka goob isugu iman kara iyo iyaga oo adkeeyey gelista baararka, muqaaxiyaha iyo meelaha kale ee lagu nasto. Mandaqada Scotland, tirada loo ogol yahay inay goob isugu tagaan waxay noqonaysaa 100 qof in ay meel wada fadhiisan karaan, haddii ay taagan yihiinna 200 qof ayaa la ogol yahay. Dadka goob bannaan isugu iman kara kama badnaan karaan 500 ruux. Laga bilaabo maanta, dadku waa inay isu jirsadaan 1 mitir meelaha dadweynuhu ku kulmaan ee ay ka mid yihiin baararka wax laga cuno, meheradaha wax laga cabo, madxafyada, shinimooyinka iyo goobaha lagu jimicsado. dadka guryaha isugu imanaya waa inaanay ka badan 3 qoys. Mandaqada Welishka, dad ka badan 6 qof ma isugu iman karaan baararka iyo meelaha wax laga cabo, shinimooyinka iyo meheradaha wax lagu cuno. xafladaha dibadda lagu qabanayo waxaa loo ogol yahay 50 qof oo keliya. marka lagu qabanayo meherad gudaheed ama guri caadiya oo ay dad leeyihiinna waa inaanay tiradu dhaafin 30 qof. dhammaanna waxaa Welishka si ku meel gaar ah loo joojinayaa kilaabada lagu caweeyo iyo isu imaanshaha xafladaha waaweyn. halka mandaqada waqooyiga Ireland la joojinayo xafladaha laysugu yimaado, sidoo kalena baararka ayaa la xidhayaa 2 mitirna waa inay dadku isu jirsadaan xafiisyada iyo meheradaha wax laga cuno. laga bilaabo maanta waxaa la joojiyey in meheradaha wax laga cuno ay soo galaan dadka badan 6 qof oo iyaguna kala fogaanaya. ganacsatada saddexdaasi mandaqadood ayaa ka qayliyay sharciyadan cusub, iyaga oo sheegay in qaar badan oo ka mid ah ay meheradahoodu kici doonaan. shakise kuma jiro in sharciyadani ay saameyn weyn ku yeelan doonaan dhaqaalaha, sida uu sharxaya Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London.
shuruucdan cusub ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah waddanka Ingiriisku waxay sii adkeynaysaa dhibaatooyinkii dhaqaale ee haystay qeybo kamida ganacsiga sida tukaamada iyo makhaayadaha iyo hoteelada, iyagoo markii horeba la dhibaataysnaa shaqaale yaraan oo shaqaaluhu uu ku yaraa iyo dadka oo hadda guryaha ka shaqeeya. Maadaama marka dadkii guryaha ka shaqeynayaan oo aanay xafiisyadii tegeyn, dadka badankooda guryaha wax ku cunaan oo hoteeladii banaanka waxba kama cunayaan. Sidoo kale sektorada kale sida muwaasalaadka iyo kale, dadkii maadaama guriga joogaan aanay adeegsanahayn, iyagana toos bay u saameyneysaa. Taas waxaa kasii muhiimsan guud ahaan dhaqaalaha waddankan in maalgashadayaashu ay rajaynayeen in bankiga dhexe waddankan Ingiriisku uu kor u qaadi doono faa'iidada, taas oo badanka xoojisa awoodda baunka amba lacagta waddankan Ingiriiska. Haddii aanay taasi dhicin oo sidii arbacadii lasoo dhaafay wuxuu noqday baunka maalintii ugu hooseysay ee dollarka maalmahan, taasi waxay keenaysaa dadkan Ingiriiska inay sicir bararku sii kordho, ay alaabaha banaanka laga soo iibsada ay kordho iyo shidaalkuba.
Dhinaca mandaqada England ayaa shalay la hakiyay cayaarihii kubadda ee dhexmari lahaa kooxaha Burnley iyo Everton, Liverpool iyo Leeds United, iyo Wolverhampton Wanderers iyo Watford. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Muslimiinta gobolka Quebec ee dalka Canada oo Soomaalidana ay qayb ka yihiin ayaa soo dhaweeyey dadaallo ay wadaan siyaasiyiinta qaar ee dalkaas oo ay uga soo horjeedaan sharciga 21 kaas oo mamnuucaya astaamaha diimaha oo uu xijaabku ku jiro. Sharcigan ayay dadka u arkaan mid ka hor imanaya xuquuqdooda. Warbixintan waxaa Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
madaxda magaalooyin kala duwan ee Kanada ayaa taageero dhaqaale u muujiyey saddexda urur ee kala ah golaha muslimiinta Kanada, The World Sikh Organization iyo Canadian Civil Liberties Association. Saddexdan urur ayaa dowladda Quebec la tegaya maxkamad iyagoo ka soo horjeeda sharciga 21 ama Bill 21 kaasoo ka hor imaanaya xirashada dhammaan astaamaha diimaha. madaxa gobolka Quebec ee markii la ansixinayay sharcigan ee sanadkii 2019, Francois Legault ayaa isagoo difaacaya xeerkan wuxuu tilmaamay in sharcigu uu xushmeynayo taariikhdooda iyo qiyamkooda, isla markaana uu yahay mid ay doonayaan dadka reer Quebec badankood. laakiin duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in reer Toronto iyo reer Canada ahaanba aysan daawan karin sharci noocan oo kala kaasoo ka hor imaanaya xurriyadda aasaasiga ee Canadianku uu siiyo dastuurka. Tory ayaa hadalkan sheegay kadib markii golihiisa deegaanku ay si qarsoodi ah ugu codeeyeen taageero dhaqaale oo gaaraysa $100,000 oo la siiyo saddexda urur ee maxkamadda la tegaya dowladda Quebec. magaalooyin kale oo badan ayaa sidoo kale taageero dhaqaale oo tan la mid ah siinaya ururada. Raxmaan Macalim oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec oo anqadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan yihiin taageerada ay ka helayaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee reer Canada.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadda inaan helnay dad badan oo na supporti garaynaya oo ka kala socda Ontario iyo gobolada oo Canada oo dhan oo dhinaca financialka anaga supporti garaynayo oo aan ku aadi lahayn maxkamadda, ileen waxaa loo baahan yahay looyar waaweyn oo maxkamadda ah. marka aad iyo aad ayaa hadeer wax aan ugu faraxsana kuma aan helnay dad oo politician ah oo doonaya inay na supporti gareeyaan arintan dhacday. ma aan arin aan qaadan karno, waxaanu nahay dad Canadian ah, caruurteena ku dhasheen, marka waan dagaalamaynaa. waxaa kaloo jiro dad badan oo na supporti gareynayo ay ka mid yihiin qolooyinka Jewishka, Sinka, dad badan oo hadeertaan oo kulli na supporti gareynaya oo markaan banaanbaxyada sameyno oo nala joogaan.
dadaaladan siyaasiyiintu ay ku taageerayaan dhaqaale ahaan ururada ka soo horjeeda sharciga 21 ayaa yimid kadib markii haweeney muslim ah oo fasalka saddexaad macalimka ahayd shaqada laga ceyriyey qamaarka ama xijaabka ay xirnayd dartiis. Soomaalida ayaa ka mid a muslimiinta dhibaatada kala kulmay sharcigan, sida xilli sii horreysay uu V O da u sheegay Xasan Dalmar Cawil oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Quebec.
maalinta waxaa noo timi gabadh baa noo timi, gabadhaas waxay ka shaqeynaysay meel gas station bay ka shaqeynaysay oo shaqadeedii weyday. waxaa nagu tiri waxaa laygu yiri laba choice inaan midu qaato, inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayad wadatay, iyo inay ridda ka dhigto. oo shaqadeeda saa ku waayso. Gabadha markaas sidii bay iskaga timi, sidii bay uga timi tiri waa tan waxa iga muhiimsan diinteeda. Xagga nabadgelyada, qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa, waa la caayaa, waa la candhufeeyaa iyaga oo banaanka maraya. Hadda macnaha waxa weeye iyagoona xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibayaa. Markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta waxa weye qofkanu xafiis dowladeed buu joogaa, banaankaasu iska marayaa, meelaha ma garanaysa baarkinadu iskaga cayaaraya, caruurteeda wadataa, ayaa la weeraraya. Waxaa ka mid a gabadhan anigu aqaanaba iyadoo markaa meel mitraha kasoo baxday ayaa toos loo weeraray.
Raxmo Macalin ayaa xustay in waalid ahaan ay ka walaacsan tahay mustaqbalka ubadkeeda iyo gobolka.
aniga oo ah qof muslim ah, dumar ah, degana gobolka Quebec Montreal, deganaana muddo ka badan 20 sano, horta aniga arintaaneti alxamdulilaah shaqo wax oo shaqadeeda ma qusayso, laakiin waxa aad iyo aad ugu walwalsanahay caruurteeda, especially gabadheeda oo xirata xijaab, marka sidii ay shaqo ku heli lahayd. Marka waxaa jiro muslimiin badan oo aan ka mid ah oo ka walaacsan arintaasi, marka insha allah waan dagaalamaynaa ilaa akawn garayno.
Siyaasiyiinta Soomaalida ee gobollada Ontario iyo British Columbia, Faisal Xasan iyo Shamaarke Duubow ayaa ka mid ah dadka sida aadka uga soo horjeeda sharcigan. Xuseen Nurxaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. kulan ay ka soo qayb galeen ururada bulshada rayidka ah ee gobolka Awdal iyo waaxaha laamaha garsoorka ee gobolka ayaa lagaga hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen xeerbeegtida dhaqanka ee geedka hoostiisa iyo qaybaha garsoorka ee maxkamadaha. Si gaar a waxaa diiradda loo saaray kiisaska talada dhaqanka u yaala iyo kuwa maxkamaduhu ay ka garnaqaan, sida tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay. waxaana kulankaasi wariyaha V O A da ee gobolka Awdal uu ka wareystay waa Haashim Sheekh Cumar Goode, haweenkii kulankaasi ka qayb galay waxaana ka mid ahaa.
magacaygu waa garyaqaana Diimo Daahir Xuseen, ku nool gobolka Awdal. kolley xeerbeegtidu waxay ahayd dadka shaqada ugu badan bulshada u haya, dhaqan ahaan iyo nidaam ahaanna aynu kusoo caanamaalnay. marka ujeedada ugu weynee kulankayga ka soo baxay waxay ahayd in dadka xeerbeegtiga ee sida mutadawacnimada bulshadooda ugu shaqeynaya, ee nootaayada xafiisyada la wareegaya, ee maxaan ku dhahdaan qoraalada heshiisyada ah, meel inta loogu yimaado bays ah ay bulshadu raalli ka tahay, lagu mideysnaado xafiiskooga iyagana loogu yimaado oo mansabkooga iyo sharaftooda halkaa lagu ilaaliyo maadaama ay shaqo fiican inoo hayaan.
qaybaha kale ee garsoorka ee ay ka kooban yihiin ee ay ka mid tahay biliiska, maxkamadaha, xeerlaarinta, miyday kula jireen kulankani?
way kula jireen. garsoorkana waxaa loo sheegay inay kala madax bannaan yihiin oo shaqadoodu ay kala laba tahay, cuqaashaas ay qaadayso wixii kiisas madaniya aanan ciqaabi ka dhalanayn, aanan brosijar iyo maxkamad u baahnayn, ayna kala madax bannaan yihiin. kii kastoo maxkamad galayna ayna ka dabagelayn, ee laakiin wixii bulshada sulux dhexdooda ka shaqaynaysay una ay shaqaynayn horeyba u hayeen.
garyaqaanad Hibo, waxaa jira kiisas amase tacadiyo ku dhaca haweenka, ma lagu soo hadal qaaday kulankan maanta qaybaha bulshada rayidka iyo waxaa garsoorku yeesheen?
ha, qodobkaasi qodobkii ugu muhiimsanaa ee wuxuu ahaa kufsigoo kale aanu kaga hadalnay, iyadoo tacadi dhacay, xuquuq bini aadan lagu xadgudbay, dhibaato gabadh loo geeyey, cisigeegii sharafteedii la dhaawacay. haddana maxaan ku dhahdaan ay noqonayeen in dhinacyada laga soo galo, taasoo kale ay raalli ka ahaadeen cuqaashi oo yidhaahdeen annagu wixii kiisaska marka horeba waxaanu ka gudbinay xeer hoosaado iminkana baarlamaanka hor yaalla. aan waxaan ku dhahdaan hawshaasi anaanu shaqo ku lahayn, wixii ciqaabana inaanu faraha la gelin, awalba shaqadii aanu haynay aan bulshada u hayno. wixii ciqaabana cid gaari ay ku maamusan tahay oo maxkamadihii iyo aynu u leenahay, maxaan ku dhahdaan ciddii awoodda u lahayd iyo garsoorkii isku wada dhafan.
waxyaabaha lagu dhaliilo cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka waxaa ka mid a in arrimaha ku saabsan tacadiyada haweenka sida kufsiga oo kale ay geed hoostii ku galaan, waxaanay raalli ka ahayn ciddii ay dhibaatadu gaadhayna ay go-aan ka gaaraan. taas imiga beddelkayga maxay samayn doonaan?
kolley beddelkayga mar haddii xafiis loo furay sida macnaha ay ka carablaadlaadiyeen hawshii ciqaab khusaysa way isdhaafinayaan, farahana lama geli doonaan insha allahu. marka horena ogolaansho dhinaca kale ah unba iyagu cuqaashu matalayeen, awood iyagu leeyihiin may muujinayn, laakiin dhinaca dhibanaha unba heshiiska keenaysay.
aad iyo aad ayay umahadsan tahay. taas waxaa ahayd garyaqaan Hibo oo aanu ka wareysanaynay kulankii ku saabsanaa arrimaha bulshada. balado magacaaga ku hadlaya maadaama aad ka mid tahay ururada haweenka ee gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurima ka dhisan, waxyaabaha ka soo baxay sidoo aragtaadi laftaada?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قواسفي عبد النور وحانا هاي هاوين كأفرا دوردوبا نحنوها موبيلايسيشن كوميونيتي قاما أرماء بالشدع التوبر كانا كصواب حي أما ترين كانا كصواب حينا وحو سلككو هاي عقاشة حيد إن عقاشة يأفر وسارد سدح وساردوت وسارد أوقافت وسارد عدالة أوقافتا een muxuu aha iyagu ay koolig yeelanayaan oo xiriir yeelanayaan qodayaashaasoo markii hore wuxuu xusuulaha ama xalka ku sameen jireen geedaha hoostooda loo sameyn doona xafiiso in xafiisada laga soo bilaabay bariga burcal soo sameeyay een hargeysa la sameeyay berber la sameeyay I think borama la sameeyay ee sanadka cusub January say no sheegan een muxuu aha qoladii waday tababarka een arrimaha odayaashu ay ka hadlaan horta waynu ku caanamaalay odayaasheenoo Soomaaliland waxay salka u dhigtay odayaalba salka u dhigay oo fikirkoodu isku geeyay dadkeena dajinay iyagii baan la doofarista still in aradooday arimo laga mana marmo laakiin waxa jira caqabad baa jira marmar ay ka dhaca xagooga oo ay ku bushkareeyaan bulshada wadatay odayaasho maxmo waa odayaal fiican uqaashayna islaadinteenu laakiin mushkilada taal waxa weeyaan muslimiina baa la kufsaday hadaan isu ga qaato inanta la kufsaday reer bay ka soo jeedaa reerkiina ka kufsaday reer buu ka soo jeedaa waxa ku cadaadiyo ku bushkareeyo bulshada iyo laakiin imka xafiiska la sameeyay wuxuu fursad weyn u yahay in wixii maxkamad gala ee mana hoos imanayaan arimaha iyaga ee wuxuu waa arimaha maxkamada dastuuriga in inanta la kufsaday maskax maxkamada hawshada lagu dhameeyo in dhiga oo kale maxkamada lagu dhameeyo in maad aragtay hawlo badan saaso taxan ayaa tirinkan ku qaadanay haashim
kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar kamid ah dumarka magaalada Bawrame waxaan u warameen wariyaha VOA ee gobolka Oodal Haashim Sheekh Umar Go haatanna Qaahira Isbaheysiga ay leeyihiin dowladaha sunniga ayaa sheegay in kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ay ku lug leedahay dagaalka sokeeye ee ka taagan dalka Yemen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahir ka soo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Isbaheysiga dowladaha sunniga oo ay hoggaamiso boqortooyada Sacuudi Arabiya ee taageera dowladda Yemen ayaa shaaca ka qaaday warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xisada Yemen. Waxa uuna soo bandhigay cadeymo muujinaya ku lug lahaanshaha kooxda Xisbullah ee Lubnaan ee dagaalka Yemen. Isbaheysigan ayaa soo bandhigay sawirada xubno ka tirsan Xisbullah oo si gaar ah u tababaraya maleeshiyada Xuutiinta si ay u qaadaan dhaqdhaqaaq weerar ah. Waxa uuna isbaheysiga beeniyay in Xisbullah ay matasho shacabka reer Lubnaan. Afhayeenka rasmiga ee isbaheysiga sunniga General Turki Al-Maliki oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Xuutiinta aysan go'aan ka gaari karin inay qayb ay ka noqdaan xalka siyaasadeed ee dalka Yemen. Ururka Xisbullah ee argixisada ah waxa uu burbur ku sababay gobolka iyo caalamka. Waxa uuna mas-uul ka yahay beegsiga dadka rayidka ah ee dalalka Sacuudiga iyo Yemen, ayuu yiri General Turki Maliki. Afhayeenka dowladaha isbaheysiga sunniga ayaa sidoo kale ku eedeeyay dowladda Iiraan in ay u fududeyso kooxaha Xisbullah iyo Xuutiinta in ay helaan hub casri ah oo ay ku dhibaateynayaan gobolka, isagoo Al-Maliki intaa ku daray in xukuumadda Tehraan door weyn ay ka ciyaarto hurinta fikirka kooxeed ee Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan. Afhayeenka rasmiga isbaheysiga sunniga ayaa intaa ku daray dagaalka Yemen ka socda in uu yahay mid ku salaysan fikir diimeed, kaasoo la mid ah ayuu yiri waxa ka taagan dalkaasi Lubnaan. Al-Maliki ayaa ku nuuxnuuxsaday in xalka siyaasadeed ee Yemen in uu yahay xalka ugu wanaagsan, isagoo hoose ka xariiqay in maleeshiyada Xuutiinta ay diideen dhammaan dadaalada qaramada midoobay ee ahaa in xisadda lagu xaliyo qaab siyaasadeed. General Turki Maliki ayaa xusay in khubaro ka tirsan ururka Xisbullah in ay qayb ka yihiin weerarada iyo gantaalaha lagu beegsanayo gudaha dalka Sacuudi Arabiya. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Mareykanka, Faransiiska iyo dalalka Carabta ay cambaareeyeen weerarka argixisada ee lagu qaaday gobolka Jazaan ee dalka Sacuudiga, kaasoo sababay geeri iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray dadka rayidka. Dhanka kale, kooxda Xuutiinta ee dalka Yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday gudaha dalka Sacuudi Arabiya, iyadoo ku tilmaantay inuu ahaa mid guul ah. Sidoo kale, saraakiisha kooxda Shiicada Xuutiinta ayaa sheegay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha Yemen in ay ku qabsadeen dhul cusub, isla markaasina ay dileen 10 ka mid ah askarta dowladda Yemen. dalka Yemen ayaa ah meel uu ka socdo dagaal sukeeya oo u dhexeeya kooxda shiicada ee xuutiyiinta iyo dowladda sunniga oo ay kala taageeraan dowladda Iiraan iyo dowladaha carabta ee sunniga ah. inta la og yahay kumanaan qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dirirta u dhexeysa labada dhinac, waxaana ku barakacay malaayiin qof oo reer Yemen ah tan iyo sannadii 2015. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Mahadsanid Xuseen. Haatan dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay heesta Daalacan, waxaa ku wada luuqeynaya Axmed Cali Cigaal iyo Faadima Cabdulaahi Mande. waa hagaag dhegeystayaal. heestaasi ay kuwada luqeynayeen fanaaniinta Axmed Cali Cigaal iyo Faadima Cabdulaahi Mandeeq ayaa ugu dambeysa idaacaddeenni subaxnimo. idaacaddu waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waa V O A-da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Shadaadiyo dood dafka caashaqa ibsu xasuusi ha igu daalini miri.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The funeral of South Africa's anti-apartheid icon, Archbishop Desmond Tutu, has been set for January 1st, according to his foundation. The Nobel Peace Prize laureate and veteran of South Africa's struggle against apartheid died Sunday at the age of 90, according to the presidency. The foundation said in a statement that while arrangements for a week of mourning are still in their infancy, the period would lead to the Archbishop's funeral January 1st in Cape Town. Reaction continues to pour in from around the world. U.S. President Joe Biden said Tutu followed his spiritual calling to create a better, freer, and more equal world. His legacy transcends borders and will echo throughout the ages. Former U.S. President Barack Obama said Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. The United Nations Secretary General Antonio Guterres called Tutu a towering global figure for peace and an inspiration to generations across the world. He said in a statement, during the darkest days of apartheid, he was a shining beacon for social justice, freedom, and nonviolent resistance. Queen Elizabeth II called Tutu a man who tirelessly championed human rights in South Africa and across the world. She said she remembered with fondness her meetings with him and his great warmth and humor. And British Prime Minister Boris Johnson called Tutu a critical figure in the fight against apartheid and in the struggle to create a new South Africa, saying that he will be remembered for his spiritual leadership and good humor. In 1984, the South African cleric and activist won the Nobel Peace Prize for his nonviolent opposition to the white minority rule. A decade later, he witnessed the end of that regime and chaired the Truth and Reconciliation Commission. This is VOA News. U.S. Airlines canceled nearly 1,200 flights Sunday as COVID thinned out the number of available crews, while several cruise ships had to cancel stops after outbreaks on board, upending the plans of thousands of Christmas travelers. Commercial airlines canceled 1,171 flights within or into or out of the United States by mid-afternoon, according to a tally on flight tracking website FlightAware.com, and at least three cruise ships were forced to return to port without making scheduled port calls after COVID-19 cases were detected on board, according to multiple media reports. It was a third straight day of pain for Americans traveling over the holiday weekend. A total of 997 flights were scrapped on Christmas Day, nearly 700 Christmas Eve, thousands more delayed on all 3 days. The Christmas holidays, typically a peak time for travel, coincided with the rapid spread of the Omicron variant nationwide. With surging infections, airlines have been forced to cancel flights, with pilots and cabin crew needing to quarantine. Poor weather in some areas also added to travelers' woes. Iran has banned the entry of travelers from Britain, France, Denmark, and Norway for 15 days as part of a curb following the discovery of the highly transmissible Omicron variant of COVID-19 in the Middle East's worst-hit country. State television said Sunday a similar ban imposed in late November on travelers from South Africa and seven neighboring countries was also extended for 15 days. Health authorities also indefinitely halted land travel to neighboring Turkey, a popular tourist destination. Iran is the pandemic's epicenter in the Middle East. The Palestinian Health Ministry said on Sunday it had identified the first case of the Omicron coronavirus variant in the Gaza Strip. The carrier is a Gaza resident who was infected with the coastal territory or within the coastal territory, according to a ministry official. Kosovo's health ministry said Sunday it registered its first 9 cases of Omicron coronavirus in the Balkan country. The ministry said that out of 22 people tested positive to COVID-19 in the past 10 days, 9 had been identified as the Omicron variant. The ministry said that 2 of them came from the United States, 2 from the UK, 1 from France, and 4 other cases were from Kosovo who had not traveled outside the country. And NATO Chief Jens Stoltenberg has sought a meeting of the NATO-Russia Council next month and contacted Moscow to secure its attendance. Stoltenberg has on several occasions in recent months offered to resume dialogue with Moscow through the body set up in 2002, but currently inactive because of the conflict in Ukraine. via remote. I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington, in for James Batty. Today is Monday, December the 27th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. The world is mourning the death of Nobel Peace Laureate Archbishop Desmond Tutu, a veteran of South Africa's struggle against apartheid. He died on Sunday at the age of 90.
He had this coherence of values that exemplified what Ubuntu is about.
And Linda Gaftash reports from Johannesburg, South Africa, that Bishop Tutu was a global icon for his fight against apartheid and champion for human rights.
Tutu's peaceful activism against the country's apartheid government is attributed to the avoidance of widespread conflict.
And in Tanzania, reporter Id Uwesu, who is in Moshi, the capital of the Kilimanjaro region, takes a look at how the people there are marking the holidays. We have those stories, plus Samson Omale's sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. For our top story, Nobel Peace Laureate Archbishop Desmond Tutu, a veteran of South Africa's struggle against apartheid, died on Sunday at the age of 90. Archbishop Tutu, the first black Anglican Archbishop of both Cape Town and Johannesburg, was an outspoken critic of apartheid, winning the Nobel Peace Prize in 1984 for his nonviolent activism. In the 1980s, a time when most anti-apartheid leaders were in jail, Tutu became the face of the anti-apartheid movement abroad, becoming the voice of millions of South Africans suffering under white minority rule. In the post-apartheid government, Tutu chaired the Truth and Reconciliation Commission with the goal of exposing the evils committed under the apartheid system. In the late 1990s, Bishop Tutu was diagnosed with prostate cancer and in recent years was hospitalized on several occasions. But even in retirement, he continued to speak out on a range of ethical and moral issues. His death was announced by South African President Cyril Ramaphosa, who called Tutu a patriot without equal. Joining me to speak on the legacy of Archbishop Tutu is Dr. Mampela Rampele, the spokesperson and acting chairperson of the Archbishop Desmond Tutu Intellectual Property, or IP Trust, and she is also the coordinator of the Office of the Archbishop. Dr. Rampele herself is a veteran social justice activist and the founder of the Open Society Foundation for South Africa and the Citizens Movement. She worked with Bishop Tutu as a young activist of the Black Consciousness Movement in the 1970s. She recalls Archbishop Tutu's humble beginnings and what inspired his activism.
They were staying in a garage with a bucket toilet. And so those things, he would never complain about things that affected him, but he would speak to the humiliation, the indignity of it all. And so he is a man who was called to the priesthood because he's a deeply spiritual person, but was called to be a prophet for social justice. And he never stopped, but he became even more public in his engagement with activism when he was the SACC Secretary General. That was at the height of the apartheid brutality. And he made sure that no way would people believe that the church that he led through the SACC would be silent when God's people were being humiliated.
And how did his activism affect his work as a cleric?
It enhanced his work as a cleric. When I first met him, we were young activists of the Black Consciousness Movement, and he came to visit us in King Williamstown, where we had our first the community project, and I was the medical officer in charge of Zanempilo Community Health Center. Because he wasn't au fait with what we were talking about the need for mental liberation from mental slavery. Mm. And when we talked through that, he could see it immediately. So he was a great supporter of this healing of the humiliation of the past, the assertion of one's dignity because you are God's creature, but also the ungodliness of discrimination in whatever form, right, whether it was on the basis of racism, sexism, or homophobia, or xenophobia, all wrong. And so he had this coherence of values that exemplified what Ubuntu is about. And he understood it and lived it in every way he expressed himself.
What was his view of the world in his later years, especially in the last 4 years, as some of the injustices that he fought against today? Did he still maintain that hope for a world free of injustice, oppression, and exploitation?
Absolutely, because he said publicly several times he's a prisoner of hope. The fact that people are failing to rise to their responsibilities as leaders, whether it's in the public sector, in the private sector, or in people's personal lives, doesn't stop him from not just hoping, but championing the need for people to stand up and be the best version that God created them to be. And so it is that passion that drove him, and of course his courage. I mean, he was a very small man, but as his wife said, he had a heart of a lion. When there was injustice, as he did during the 80s when people were necklaced, he didn't care who was committing the atrocity. He would just tear into the crowd and pull out the victim. Mm. I mean, that was something very few people could have even contemplated, let alone done. Yeah.
Dr. Mampela, as we end our conversation today, I just wanted to ask you, what is the legacy? What would you say is the legacy of Dr. Tutu? How will history remember him?
History will remember him as a man who recognized that unless human beings come to grips with what it means to be human and understand that to be human is to be connected to other human beings and to the rest of God's creation, and live every day to be a strong contributor to that creation, you will have missed your vocation in life. So we as the IP Trust and the Desmond and Leah Tutu Foundation are working furiously to make sure that we capture and we document and we preserve and we make accessible to the world this man's incredible legacy in whatever way we can.
Veteran South African activist and scholar Dr. Ramphele Mampela. Tash reports from Johannesburg, South Africa, that Archbishop Emeritus Desmond Tutu was known worldwide for his anti-apartheid activism and as a champion for human rights.
South Africa's last living Nobel Peace Laureate, Archbishop Emeritus Desmond Tutu, has died at the age of 90. Tutu was far more than a spiritual leader. He spent his life advocating for civil rights and speaking out against injustice, corruption, and oppression. Thabo Magoba is the Anglican Archbishop of Cape Town.
He wanted every human being on earth to experience the freedom, the peace, and the joy that all of us could enjoy if we truly respected one another. And because he worshipped God, he feared no one. He named wrong wherever he saw it and by whomever it was committed.
Tutu was awarded the Nobel Peace Prize in 1984 for his activism against South Africa's racist apartheid regime. When Nelson Mandela was released from prison, Tutu housed him on his first night of freedom. The Archbishop then presented Mandela to the public as the country's first black president in 1994. Tutu was at the helm of the country's healing process after apartheid, chairing the Truth and Reconciliation Commission, where many horrific accounts of injustice were heard. Despite the hardships he confronted, Tutu is remembered for his peaceful activism and ability to forgive. Parliamentarian Patricia DeLille spoke to reporters about her memories of the Arch as he was known.
Humor and a great sense of timing were amongst the Arch's greatest assets. He had an extraordinary ability to diffuse tension, contain anger, and remind people of their human essence. He used humor to convey important messages and had that particular, like we all know, contagious love.
After his retirement at the age of 79, he continued speaking out on ethical and moral issues from xenophobia to LGBTQ plus rights to climate change. South African President Cyril Ramaphosa has called him a patriot without equal and a man of extraordinary intellect, integrity, and invincibility. Details of his funeral have not yet been announced. Tutu is survived by his wife, children, siblings, and their families. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg.
Is reflecting on the legacy of South African anti-apartheid icon Archbishop Desmond Tutu, who died on Sunday. The Nobel Peace Prize laureate was known worldwide as a champion of human rights. Linda Gaftash joins us again from Johannesburg with this report.
Tutu's peaceful activism against the country's apartheid government is attributed to the avoidance of widespread conflict. As chair of the country's Truth and Reconciliation Commission, he showed the world resolution could be attained without violence. Phumla Godoba-Madikizela is the research chair in historical trauma and transformation at Stellenbosch University in South Africa.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage in a dialogue in a way that is much more hopeful than what a vengeful kind of approach offers, that is the legacy of Archbishop Desmond Tutu.
Tutu was awarded the Nobel Peace Prize in 1984 for his activism. The international recognition Tutu received never changed his values of equality and public servitude. Imtiaz Suleiman is chairman and founder of the charity Gift of the Givers and worked with the Archbishop.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in, simply dressed, simple office, such humility. He was so warm. The embrace that he gave us was so gentle and so caring. You could just see this man exuding love.
Tutu was unaffected by political affiliations as well. He continued campaigning for equality long after South Africa became a free democracy. Gobodo Madikizela says Tutu applied the same scrutiny to the now ruling African National Congress as he did to apartheid leaders.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders about their promise of freedom for everybody. When he could see that they were leading in a way that was self-serving, he called them out. His boldness, his moral stature allowed him to do that.
Gobodo Madikizela says his criticism fell on deaf ears among many in the ruling party that underwent a national corruption inquiry this year. Tutu's campaign to tackle extreme inequality with a wealth tax also remains unfinished. Experts say his death is a moment to reinvigorate the public to take on issues he was passionate about. June Van Hutchinson is a researcher with the Center for African Studies at the University of Cape Town.
The one thing that is sort of losing grip on in the everyday is the values. It's the values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism. And we need to be reminded now that we've lost Archbishop Tutu, that we need to revisit those principles.
From the head of the African Union to the Dalai Lama, leaders worldwide have been sharing tributes calling Tutu an inspiration to the world. He's survived by his wife, children, siblings, and their families. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. It is holiday season in much of the world as millions celebrate the Christmas season and other festivities to end 2021. At this time of the year in Tanzania, it is common for the Chaga people to return to their home villages in the country's northeast for Christmas and New Year's celebrations. Reporter Id Uwesu, who is in Moshi, the capital of the Kilimanjaro region, takes a look at how the people there are marking the holidays.
I'm in one of the families here in Old Moshi, Kilimanjaro, the northern part of Tanzania. They are gathering together as usual when it comes to Christmas and New Year's season. It is a tendency that began many years ago and is still the norm in this society. According to the clan elder Isaria Aneli, the purpose of this gathering is to maintain unit and customary traditions.
Kwenye mambo ya yale ya kimila, kwa kweli tunayafanya. Tunapofanya siku kama hiyo, ndio maana kasema unaleta mbuzi, mnakaa nyumbani, mnachinja, naomba mizimu yenu iendelee kuwapa maisha mazuri na kuendelea kuishi. Na kama kuna mtu alikuwa na tatizo, akiomba mizimu yake inaachia, anakuwa wazi. Anaendelea na shughuli zake bila kwa kawaida.
During these gatherings, as family members get to know each other and even set developmental empowerment plans as family. Anaeli Godfrey, who is a member in this family, said a period of 1 year is long enough without seeing each other.
Kuna mmoja ambaye ana uwezo kuliko mwenzake. Kwa hiyo pale ndo wakati ambapo unapokaa kama familia inaona jinsi gani ya kumsaidia mwenzako ambaye kwa kipindi cha mwaka mmoja hali yake imekuwa ni ngumu. Lakini kwa upande wa pili inasaidia kwa sababu kama vile familia unakuta hatujakutana. Kwa hiyo tunapokutana tunafahamiana kwa sababu unaweza kukuta mtu mwingine yuko safarini amepata kuna mwenzake huko ameoa hajajuana na wenzake. Kwa hiyo inapokuwa tunapokuja inatusaidia sisi kuweza kujuana.
In the streets, traffic seems to be flourishing, while the markets and businesses bustling with everyone trying to get the necessities for Christmas. Although the increase in population during this time has made it difficult to meet the need somehow, as Moshi resident Raymond Malo and the street vendor Ananguma explain.
Sikuku enda vizuri kisha vitu vinapatikana kwa sana kwa sababu vimepungua wanunuzi wamekuwa wengi sana. Yaani chamra hata hapa natoto kwa watoto siapata mpaka sasa hivi.
Kuhusu Christmas, sasa Wachaga huwa wanajipanga sana. Naona Wachaga foleni ni nyingi sana, msongamano wa magari. Wachaga si unajua wanarudi makwao.
This gathering for the people of the Chaga ethnic is not only beneficial for family members, it is said to contribute significantly to the income of the Kilimanjaro region, especially for service providers and businesses. Reporting for Daybreak Africa, I'm Ed Weso in Moshi, Kilimanjaro, Tanzania.
Let's stay in East Africa, in Uganda, where Mugume Davis Rwakarinji reports that health officials in the country are intensifying vaccination activities following the confirmation of the new Omicron COVID-19 variant in the country. Ruth Jen Acheng, Uganda's Minister of Health, says her ministry will embark on administering booster shots at the end of next month.
The first case of Omicron COVID-19 variant was first detected in Uganda on 7th of this month from travelers with a history of travel in South Africa and Nigeria. The Omicron variant, which was first detected in the southern part of Africa, prompted travel restrictions from different countries to dismay of others, mainly South Africa. According to World Health Organization, or WHO, it is not clear if the variant is more transmissible as compared to other variants. Neither, as WHO said, it causes more severe illness as compared to others. But Dr. Daniel Chabayinze, who is in charge of national vaccination in Uganda, says people have to be concerned.
They have to understand why do new variants come up, because we've not sufficiently been able to stop the transmission of the disease. That means a variant comes out because the disease is still spreading in many people. The more it spreads, the more chances that it gets mutated or changed to get the new concept. So it should be concerned that we have to completely have a time when it can break the chain of the disease transmission in the community. Now the transmission is deep in the community.
More than 2 dozens of people have tested positive of Omicron variant in Uganda. Chabainze says the best way to control the spread is to have the biggest percentage of the population vaccinated. Margaret Muhanga, the Minister of State for Health, agrees. She says the ministry has administered more than 10 dozens of COVID-19 vaccine to different categories of people, including teachers, health workers, and elderly. She says she worries the elderly have been hesitant taking the jab.
We are opening the economy in January, come what may. Every small part of the economy that has been closed for 2 years is going to open. So the older people are the most vulnerable. If they don't get vaccinated, we have another overwhelming our health sector. And that's what we don't want to see again.
Ruth Jane Acheng is Uganda's Minister of Health. She says her ministry will in January start to give booster shots to people with comorbidities and the elderly.
The Ministry of Health recommends booster doses for persons aged 50 years and above and persons with comorbidities to further enhance their immunity. One can get a booster dose at least 6 months after completing the primary COVID-19 vaccination series.
At least 10 million Ugandans have received a jab for COVID-19. The Minister of Health says it has in its stores more than 30 million doses of COVID-19 vaccine, enough to administer the intended target of at least 15 million Ugandans by January next year. For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
Now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the latest news around the African Cup of Nations scheduled to begin on January the 9th, 2022. The Confederation of African Football on Sunday said footballers heading to next month's African Cup of Nations finals will be allowed to play for their clubs until January the 3rd. Many were set to miss matches because of the rule that dictates clubs must release players 14 days before a continental championship or the World Cup, but CAF has agreed to allow players to play for their clubs between December 27th and January 3rd before joining up with their national squads for the Cup of Nations finals. Sean Bartlett, former Bafana Bafana of South Africa striker, says European clubs need to honour the African Cup of Nations by releasing their players.
European clubs also need to, you know, try and compromise in some way. But I know during my time also it was a massive problem where European clubs didn't want to sign African players because of the AFCON being in January, February. I think come next year, obviously, clubs need to release because we know it is a recognized FIFA tournament, which means you can't be suspended for 6 weeks.
Staying with AFCON news, Senegal coach Aliou Cissé named a squad on Friday he hopes will finally bring him an African Cup of Nations, which has eluded him for over 2 decades. Liverpool star Sadio Mane, Paris Saint-Germain midfielder Idrissa Gueye, Napoli defender Kalidou Koulibaly and Chelsea goalkeeper Edouard Mendy all made the cut. The 45-year-old coach Cissé tasted defeat in the final fest as captain in 2002. He missed a penalty in the shootout defeat to Cameroon and then as coach in 2019. Coach Cissé says he wants these African Cup of Nations because he has been running after it since 1999. Senegal are in Group B and open their campaign against Zimbabwe on January the 10th before further games against Guinea and Malawi. And out to Guinea, where Guinea national team have lost 2 players, including Forete Pogba, as they prepare for the 2021 African Cup of Nations. Pogba's club, SC Social, revealed on Sunday morning that the 31-year-old sustained a knee injury and will therefore not be available for the 2021 AFCON. His teammates and fellow defender Anthony Conte of Romania's Universitate Craiova has also been excluded from the squad. Conte has just returned from injury and decided to opt out of the tournament himself as he felt another more fit player could have a bigger impact on the team. And on a rather sad note, an Algerian footballer has died on the pitch after collapsing while captaining Baludia Sadia in a second division match on Saturday. And that's it on Daybreak African Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this Monday, December 27th edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good day ahead.